ay ku horeyna cadaadiska ayaa ku sii kordhaya ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed iyadoo 9 urur oo ka soo horjeeda isbahaysi ay ku dhawaaqeen ciidamada fallaagaduna wax ay ku sii siqayaan caasimada Addis Ababa. Maraykanka ayaa ku baaqaya xabad joojin degdeg ah. Wariyaha V O A dhinaca diblomaasiyadda Cindy Sein ayaa warbixintan nooga diyaarisay. Wararka ugu dambeeyay dalka Ethiopia waxaana inala socodsiinaya Maxamed Calaad Xasan.
colaadda muddada sanadka ka socota Ethiopia gaar ahaan gobolka Waqooyi ee Tigray waa mid guuxeedu uu gaaray Washington halkaas oo dad mudaharaaday ay isugu soo baxeen Khamiistii meel ku dhow aqalka Kongareska. Dadkaasi ayaa cambaareynayay waxay ugu yeereen xasuuq ay geysatay dowladda Ethiopia iyo Mareykanka iyo qaramada midoobay oo aan wax tallaabo ah u qaadin sidii colaadda Ethiopia loo joojin lahaa. Sidoo kale magaalada Washington waxaa heshiis isgaashan buursi ah ku kala saxiixday 9 urur oo mucaarad ah si ay xukunka uga tuuraan dowladda Abiy Ahmed. Dhinaciisa ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waxa uu sheegay in dowladdiisu ay guusha u dambeyn doonto isagoo ugu yeeray dadka ku nool Addis Ababa inay hubka qaataan oo ay isdifaacaan. Ergega gaarka ah ee Mareykanka ee arrimaha geeska Afrika Jeffrey Feltman oo ku sugan caasimadda Ethiopia ayaa hawl adiga ay wajahaysaa. Sida uu qabo Axmed Suleiman oo ka tirsan macadka Chatham House ee fadhigiisu yahay London, V O A dana u warramayay.
Sida aan fahamsanahay, qayb ahaan Feltman waxa uu halkaasi ku joogaa martiqaad uu ka helay dowladda Ethiopia, marka waxaa suuragal ah inuu wax kala furfuro. Waxaa dhici karta in laga wada xaajoodo xabad joojin, waxaa dhici karta in colaadda keliya maahe guud ahaan godka mugdiga ah ee uu dalkaasi kusii socdo laga wada hadlo.
Mareykanka ayaa ugu baaqaya dhinacyada oo dhan inay ka wada xaajoodaan xabad joojin islamarkaana ay ogolaadaan in gargaarka la gaarsiiyo dadka Ethiopia ee u baahan. Makela James oo horey usoo noqotay kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha bariga Afrika oo la hadlaysay V O A da ayaa tiri:
The US has always been a friend of the Ethiopian people and has been a real supporter of Prime Minister Abiy. What we're seeing now threatens to undermine.
Waxay tiri Mareykanku weligiiba waxa uu ahaa saaxiibka Ethiopia, waxaanu si dhab ah u taageeray ra-iisul wasaare Abiy Ahmed. Hadda laakiin waxaan aragnaa in waxa socda ay dib u celinayaan dhammaan horumarkii iyo ballanqaadyadii Abiy uu sameeyay markii uu xafiiska yimid. Marka waxaan rajaynayaa in dadaalladii la soo galay aan meel cidlaa lagaga tegin, oo aan aragnaa iyadoo si miyir qaba loogu noqonayo heer Ethiopia hormood u noqoto xasiloonida iyo horumarka gobolka.
Mareykanka ayaa kala shaqaynaya Midowga Afrika iyo dalalka ay saaxiibka yihiin ee gobolka iyo qaramada midoobay sidii la isugu dayi lahaa in la abuuro jawi xabad joojin, sida ay sheegtay Ambassador James.
So I would say that the collective approach is raising the diplomatic stakes, putting more pressure on the government.
Waxay tiri waxaan dhigi karnaa dadaal wadajir ah ayaa sare u qaadi kara fursadaha diblomaasiyadeed hadday noqon lahayd dowladda oo cadaadis lagu kordhiyo iyo dhammaan dhinacyada oo loo soo bandhigo waxyaabo soo jiidan kara si ay isugu yimaadaan miiska wada xaajoodka oo si furan ay uga wada hadlaan arrimaha dalkaasi. Ma aha wada hadal hal dhinac ah ee waxa lala hadlayaa jabhada TPLF, waxaa lala hadlayaa Eritrea, dalalka deriska ah iyo dowladda Abiy Ahmed.
Maalinta Isniinta ah ee soo socota, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa inay kulan gaar ah ka yeeshaan mushkiladda ka taagan waddanka Ethiopia.
Warbixintii wariyaha V O A Cindy Sein ay noo diyaarisay waxaa inala socodsiinaya Maxamed Calaad Xasan.